I'm at zambury.com. Super vibe.
Malawian. Akuka nika kuja nsima wajigondi wake wa musia akagani zila kumangulira ankadalira usadande uzapeza wina usadande uzapeza wina usadande uzapeza wina usadande uzapeza wina utapiga nyimbo ndikuyamba uvina Uvaya out, kuyamba kusaga wina Uvaya wina, kuyamba kupanga zina Kupanga foka somwe, ugu zimo napa mira Olo mazi alinkoso sa mamila, kumasa mbila Kupusha hasofu na mamida Panga invest kuma business osa wina Laje uli moyo tagu yesa mwai wina Sigundili mozi utagu za gamba zina Olo Jesus somwe, ana moza pida Vunga danso awa sombo takukwila Just how faith ndo uza life in my center Ground, where's the sound? Akuka nika kuja nsima Wajigondi wake wa musia Akagani zila kumangulira Ankadalira Usadande uzapeza wina Usadande uzapeza wina www.amadzambiwe.com